Inqobo yokulinda ifundwayo ka-April 2019. Isihloko number 14. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika-June 3 kuya ku-9. Ingabe uyifeza ngokugcwele inkonzo yakho? Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, yenza umsebenzi womvangeli, uyifeze ngokugcwele inkonzo yakho. 2 Timotheo 4 verse 5. Ingoma okuzoqala ngayo u-57. Inesihloko esithi ukushumayeza zonke izinhlobo zabantu. Amazwibela. Sithunywe ukuba sishumayele izindaba ezinhle zombuso futhi senze abafundi. Lesihloko soxoxa ngendlela esingayifeza ngayo ngokugcwele inkonzo yethu. Ngisho nalapho sibhekene nobunzima. Sizofunda nangendlela esingenza ngayo umsebenzi wethu wokushumayela uphumelele futhi ujabulise. Isigaba 1. Umbuzo. Yini zonke izinceku zikaNkulunkulu ezifuna ukuyenza futhi kungani? UKristu Jesu waya labalandeli bakhe ukuba bahambe bayokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi. Matthew 28 verse 19. Zonke izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile zifuna ukufunda izindlela zokuyifeza ngokugcwele lenkonzo eziyinikwe ukuba ziyenze. 2 Timotheo 4 verse 5. Phela ukho umsebenzi obalulekile. Owanelisayo nophuthuma kunalona ekuphileni. Nokho, kungase kube nzima ukuchitha isikhathi eside ngendlela esithanda ngayo enkonzweni. Isigaba 2. Umbuzo. Yibuphi umzima esibhekana nabo njengoba sizama ukufeza inkonzo yethu? Kukhona neminye imisebenzi ebalulekile edinga isikhathi namandla ethu. Kungase kudingeke sisebenze amahora amaningi ngosuku ukuze sibe nemali yokunakekela imindeni yethu. Singase sihlushwe ezinye izinkinga zomndeni, ukugula, ukucindezeleka, noma izinkinga zokuguga. Singayifeza kanjani ngokugcwele inkonzo yethu, kuyilapho sibhekene nalezi zimo ezinzima? Isigaba 3. Umbuzo. Yini singaphetha ngayo lapho sihlola amazwi kaJesu kuMathewu 13 verse 23? Uma izimo zethu zinciphisa isikhathi esingasichitha enkonzweni kaJehova, akufanele sidikubale. UJesu wayazi ukuthi ngeke sikhiqize izithelo zombuso ezilinganayo. UMathewu 13 verse 23 uthi, kepha lo ohlwanyelwe enhlabathini ekahle, ngoluzwayo izwi, futhi awuthole umqondo walo, othelayo ngempela futhi akhiqize, lona ngokuphindwe ngekhulu, lo ngamashumi ayisithupha, lo waya ngamashumi amathathu. UJehova uyakwazisa konke sikwenza enkonzweni yakhe. Uma nje senza konke okusemandleni ethu. Ngakolunye uhlangothi, singase sibe nomuzwa ukuthi izimo zethu ziyasivumela ukuba senze okwengeziwe. Kulesi sihloko, sizohlola ukuthi singayenza kanjani inkonzo ize kuqale ekuphileni kwethu. Sigcine ukuphila kwethu kulula, futhi sithuthukise amakhono ethu okushumayela nokufundisa. Nokho, kusho ukuthini ukuyifeza ngokugcwele inkonzo yethu? Isigaba 4. Umbuzo. Kusho ukuthini ukuyifeza ngokugcwele inkonzo yethu? Kalula nje, ukuze siyifeze ngokugcwele inkonzo yethu, kumelwe sihlanganyele ngokugcwele emsebenzini wokushumayela nokufundisa. Kodwa kuningi okuhilelekile kunesikhathi sesichitha senza lo msebenzi. Isisusa sokushumayela sibalulekile kuJehova. Ngenxa yokuthi sithanda uJehova nomakhelwane bethu, sisebenza ngomphefumulo wonke enkonzweni yethu yobuKristu. Ukukhonza uNkulunkulu ngomphefumulo wonke kusho ukuzinikela, ukusebenzisa amandla ethu ngokuphelele enkonzweni yakhe. Uma silazisa ilungelo lokwenza umsebenzi wokushumayela, siyozama ukushumayeza abantu abaningi nganginokwenzeka. Incazelo yamagama. Inkonzo yobuKristu ihlanganisa ukushumayela nokufundisa, ukwakha nokunakekela izakhiwo zenhlangano, nokwenza umsebenzi wokusiza ezinhlekeleleni. Isigaba 5 no 6. Umbuzo. Bonisa indlela umuntu onesikhathi esincane angenza ngayo inkonzo ize kuqale ekuphileni. Cabanga ngensizwa ithanda ukudlala isiginci. Iyakuthanda ukudlala umculo noma nini lapho ithola isikhathi. Ibe isithola umsebenzi wokudlala isiginci esitolo sokudlela ngezimpela sona. Nokho, imali eyitholayo incane kakhulu. Ngakho ibe isisebenza isitolo esithengisa ukudla kusukela ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Nakuba ichitha isikhathi esiningi sesitolo esidayisa ukudla, into eyithanda kakhulu ukudlala umculo. ifisa ukuthuthukisa ikhono layo ukuze iziphilise ngokudlala umculo. Nokho, iyalijabulela ithuba elitholayo lokudlala umculo, ngisho noma lilincane. Ngendlela efanayo, kungenzeka unesikhathi esincane ongasichitha emsebenzini wokushumayela. Kodwa lona iwona umsebenzi owuthandayo. Ngakho ulwela ukuthuthukisa ikhono lokufinyelela izinhliziyo zabantu ngezindaba ezinhle. Njoma ziziningi izinto okumele uzenze, kungenzeka uyazibuza ukuthi ungawenza kanjani umsebenzi wokushumayela ube yinto eza kuqala ekuphileni kwakho. Indlela yokwenza inkonzo ize kuqala. Isigaba 7 no 8. Umbuzo. Singasilingisa kanjani isimo sengqondo sikaJesu ngenkonzo? UJesu wasibekela isibonelo esihle endleleni ayeyibheka ngayo inkonzo. Ukukhuluma ngombuso kaNkulunkulu kwakuyinto esemqoka ekuphileni kwakhe. Wahamba amabanga amade ukuze ashumayeze abantu abaningi. Wayewasebenzisa wonke amathuba okukhuluma nabantu ezindaweni zomphakathi nasemzini yabo. Ukuphila kaJesu kwakugxile enkonzweni. Singamlingisa uKristu ngokuvula amathuba okukhuluma ngezindaba ezinhle noma nini uma kungenzeka. Sizimisele ukudela ukunethezeka kwethu ukuze senze umsebenzi wokushumayela. Abanye ebandleni bakhonza njengamaphayona akhethekile, avamile noma asizayo. Abanye baye bafunda ukukhuluma olunye ulimi noma bathuthela endaweni enesidingo sabamemezeli. Nokho, umsebenzi omkhulu wokushumayela wenziwa abamemezeli bombuso abangewona amaphayona abenza konke okusemandleni abo. Kunoma yikuphi, uJehova akafuni okungaphezu kwalokho esingamnika kona. Ufuna sonke siyijabulele inkonzo yethu engcwele, njengoba simemezele izindaba ezinhle ezikhazimulayo zikaNkulunkulu ojabulayo. 1 Timotheo 1 verse 11. Isigaba 9. Umbuzo. A. Ngisho noma yenza umsebenzi wokuziphilisa, uPawulu wawubeka kanjani umsebenzi wokushumayela kuqala ekupheleni kwakhe? B. Izenzo 28 verse 16. 30 no 31. Izibonisani ngendlela uPawulu ayeyibheka ngayo inkonzo yakhe. Umpostoli uPawulu wabeka isibonelo esihle sokwenza inkonzo ibe umsebenzi obaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe. Ngesikhathi seKorinte ohambweni lakhe lesibili njengesithunywa sevangeli, wayenemali encane kakhulu, ngakho kwadingeka ukuba asebenze enza amatende. Nokho, uPawulu wayengabheki ukwenza amatende njengomsebenzi wakhe oyinhloko. Wayenza lowo msebenzi ukuze azisekele enkonzweni futhi ashumayele izindaba ezinhle kwabaseKorinte ngaphandle kwenkokhiso. 2 Korinte 11 verse 7. Nakuba uPawulu kwakudingeka asebenze ukuze aziphilise, waqhubeka egxile ekushumayeleni futhi wayeshumayela njalo ngeSabatha. Lapho izimo zakhe zishintsha, uPawulu wakwazi ukuchitha isikhathi esengeziwe enkonzweni. Waba matasa kakhulu ngezwi, efakaza kumaJuda ukuze abonise ukuthi uJesu unguKristu. Izenzo 18 verse 5. Kamumva, ngesikhathi eboshwe iminyaka emibili endlini yakhe eRoma, uPawulu wayeshumayeza izivakashi futhi ebhala izincwadi. Izenzo 28 verse 16, 13 no 31 zithi, ekugcineni, lapho singena eRoma, uPawulu wavunyelwa ukuba ahlale yedwa nesosha elalimqaphile. Ngakho wahlala iminyaka emibili ephelele endlini yakhe eqashiwe. Futhi wayebamukela ngomusa bonke ababengena beze kuye, eshumayela kubo umbuso kaNkulunkulu, futhi efundisa izinto ngenkosi uJesu Kristu ngenkululeko yokukhuluma enkulu kakhulu ngaphandle kwesithiyo. UPawulu wayezimisele ukungavumeli lutho lumphazamise enkonzweni yakhe. Wabhala, kungakho singayeki, ngoba sinale nkonzo. 2 Korinte 4 verse 1. NjengoPawuli, ngisho noma kudingeka sichithe isikhathi emsebenzini wokuziphilisa, singawenza umsebenzi wombuso kube yiwo obaluleke kakhulu ekuphileni. Isigaba 10 no 11. Umbuzo. Singayifeza kanjani ngokugcwele inkonzo yethu uma sinezinkinga zempilo? Uma sehluleka ukushumayela endlini ngendlu ngenxa yokuguga noma izinkinga zempilo, singasebenzisa ezinye izindlela zokushumayela. AmaKristu ngekhulu lokuqala ayishumayeza abantu noma kuphi lapho babetholakala khona. ayesebenzisa wonke amathuba okukhuluma ngeqiniso endlini ngendlu, emphakathini nangokwethukela, noma kuphi lapho okwakwenzeka ukuba babe khona abantu. Izenzo 17:17. Uma singakwazi ukuhamba ibanga elide, singahlala endaweni nabantu abadlulayo esingabashumayeza. Singashumayela ngokwethukela, ngokubhala izincwadi noma ngokushaya ucingo. Ababemezeli abaningi abanezinkinga zempilo noma ezinye izinkinga bathola injabulo nokwaneliseka ngokusebenzisa lezi zindlela ezihlukile zokushumayela. Ngisho noma uhlushwa impilo, ungayifeza ngokugcwele inkonzo yakho. Cabanga futhi ngesibonelo sikaPawulu. Wathi, "Nginamandla zo zonke izinto ngenxa yalowo ngipha amandla." Philip 4:13. UPawulu wayewadinga la mandla ngesikhathi egula, lapho esohambweni lwakhe njengesithunywa sevangeli. Wachaza kwabaseGalathiya, "Kwakungenxa yokugula kwenyama yami ukuthi ngazimemezela kini okokuqala izindaba ezinhle." Galathiya 4:13. Ngendlela efanayo, izinkinga zakho zempilo zingakunika amathuba okushumayela izindaba ezinhle kwabanye, njengodokotela, abahlengikazi, kanye nabanye abakunakekelayo. Iningi lalaba bantu lisuke lisemsebenzini lapho sinqonqoza emzini yabo. Indlela yokugcina ukuphila kwakho kuluyo. Isigaba 12. Umbuzo. Kusho ukuthini ugciniso lakho lilihle? UJesu wathi, "Isibane somzimba yiso. Khona ke uma iso lakho lilihle, umzimba wakho wonke uzokhanya." Matthew 6:22. Wayesho ukuthini? Wayesho ukuthi kudingeka sigcine ukuphila kwethu kulula, noma sigxile emgomeni owodwa, singaphazamiseki noma sigudluke kuwo. UJesu wabeka isibonelo ngokugxilisa ukuphila kwakhe enkonzweni, futhi wafundisa abafundi bakhe ukuba baqhubeke begxile ekukhonzeni uJehova nasembusweni wakhe. Silingisa uJesu ngokuphila ukuphila okulula, okugxile enkonzweni yobuKrestu, sifune kuqala umbuso nokulunga kukaNkulunkulu. Matthew 6:33. Isigaba 13. Umbuzo. Yini engasiza sigxile enkonzweni yethu yobuKrestu? Enye yezindlela zokugxila enkonzweni yethu ukwenza ukuphila kwethu kube lula ukuze sichithe isikhathi esiningi sisiza abanye ukuba bazi futhi bathande uJehova. Ngokwesibonelo, singawahlela yini amahora ethu omsebenzi wokuziphilisa ukuze sikwazi ukuchitha isikhathi esiningi enkonzweni phakathi nesonto? Singanciphisa yini ezokuzijabulisa ezidla isikhathi sethu esiningi? Isigaba 14. Umbuzo. Yiluphi ushintsho olwenziwayo enye indoda nomkayo ukuze bachithe isikhathi esiningi enkonzweni? Nakho kwenziwa u-Elias ongumdala kanye nomkakhe. Uyachaza, "Sasingeke sikwazi ukuphayona ngaleso sikhathi, kodwa kukhona esasingakwenza. Ngakho senza izinto ezithile ukuze sandise isikhathi esisichithe emsebenzini wokushumayela." Ngokwesibonelo, sanciphisa izindleko zethu, sanciphisa ezokuzijabulisa, esibonayo manje ukuthi saseqisa kuzo. Futhi sacela ukuba abaqashi bethu bashintshe isikhathi sethu sokusebenza ukuze sikwazi ukushumayela. Ngenxa yalokho, sakwazi ukushumayela kusihlwa, saqhuba izifundo zeBhayibheli ezengeziwe, futhi sakwazi ukuya ensimini phakathi nesonto kabili ngenyanga. Lokho kwasijabulisa ngempela. Indlela yokuthuthukisa amakhono okushumayela nokufundisa. Isigaba 15:16. Umbuzo. Ngokweyokuqala kuTimoteyu 4:13-15, singawathuthukisa kanjani amakhono ethu okushumayela? Enye indlela yokufeza inkonzo ngokugcwele, ukuthuthukisa amakhono ethu okushumayela. Abantu abenza imisebenzi ethile kudingeka bafundiswe, futhi baqeqeshwe ngokuqhubekayo ukuze bathuthukise ulwazi namakhono abo. Kunjalo nangabamemezeli bombuso. Kudingeka siqhubeke sifunde indlela yokuba nekhono enkonzweni yethu. Eyokuqala kuTimoteyu 4:13-15 ithi, "Lapho ngiseza, qhubeka uzimisele ekufundeleni iningi, ekukhuthazeni, ekufundiseni. Zindla ngalezi zinto, ugxile kuzo, ukuze intuthuko yakho ibonakale kubo bonke abantu." Singaqhubeka kanjani sithuthuke enkonzweni yethu? Ngokulalela isiqondiso esisithola masonto onke emhlanganweni wokuphila kobuKrestu nenkonzo yethu. Lo mhlangano uyasiqeqesha ukuze siqhubeke sithuthukisa amakhono ethu enkonzeni yasensimini. Ngokwesibonelo, lapho usihlalo eluleka laba benza izabelo zabafundi, singathola amacebiso angasiza sithuthuke enkonzweni yethu. Singawasebenzisa ngokoqobo lawo macebiso ngokulandelayo lapho sixoxa nomuntu ngezindaba ezinhle. Singacela umboniso weqembu lensimu ukuba sisize, noma sisebenze nathi ensimini, noma sisebenze nomunye umemezelo ongumakade bona, iphayona noma umboniso wesigodi. Njoba siba nekhono lokusebenzisa ithuluzi ngalinye ebhokisini lamathuluzi okufundisa, siyokujabulela nakakhulu ukushumayela nokufundisa. Lena incazelo yesithombe sihambisana nesigaba 15 no-16. Udade wenza isabelo sempindelo emhlanganweni waphakathi nesonto. Ngemva kwalokho, njoba usihlale nikeza iseluleko, ubhala amaphuzu encwajaneni yakhe ethi zimisele ekufundeni nasekufundiseni. Kamumva ngempelasonto, usebenzisa lokho akufunde emhlanganweni enkonzweni yasensimini. Isigaba 17, umbuzo. Uyotholane lapho uyifeza ngokugcwele inkonzo yakho? Kuyilungelo ngempela ukuthi uJehova uyasivumela sibe yizisebenzi ezikanye naye. 1 Corinthians 3:9. Lapho uqiniseka ngezinto ezibaluleke kakhulu, futhi ugxile enkonzweni yobuKristu, uyokhonza uJehova ngokuthokoza. Philippians 1:10. Ihubo 100:2. Njengesikhonzi sikaNkulunkulu, ungaqiniseka ngokuthi uyokunika amandla owadingayo ukuze uyifeze inkonzo yakho kungakhathaliseki ukuthi yibuphi umzima noma izinkinga obhekene nazo. Kungakhathaliseki ukuthi izimo zakho zikuvumela ukuba ube nesikhathi esiningi noma esincane sokushumayela. Ungaba naso isizathu sokwethaba lapho inkonzo yakho uyenza ngomphefumulo wonke. Galatians 6:4. Lapho uyifeza ngokugcwele inkonzo yakho, ubonisa ukuthi uthanda uJehova nomakhelwane. Ngokwenza lokhu, uyosindisa wena nabakulalelayo. 1 Timotheo 4:16. Ungaphendula kanjani? Kungani kufanele siyifeze ngokugcwele inkonzo yethu? Singakugcina kanjani ukuphila kwethu kulula, futhi senze inkonzo yethu ize kuqale ekuphileni kwethu? Singawathuthukisa kanjani amakhono ethu enkonzweni? Ingoma okuzophethwa ngayo u-58 inesihloko esithi ukucinga abangane bokuthula. Sesiphelile isihlo.